0744478 mambo vipi 0745
nauliza vipi mambo masela.
Mambo vipi, haina shobo mchizoni, ponda na bongo nipo bado, unaendelea kufanya mambo. Watu wangu wa town, mambo vipi, watu wangu wa Dodoma, mambo vipi, hey hey, nisubirini triple A, nanyua Dodoma, nitakwepo, Tiger Hotel. Watu wangu wa Mwanza, mambo vipi, watu wangu wa Shinyanga, mambo vipi, sinalala, fanyeni biashara madini Matangala, mtapata mahela kibao, ukiuza Ulaya. Watu wangu wa Morogoro, mambo vipi, watu wangu wa Tanga, mambo vipi, sema kaa mnajiuliza Tanga kunani, fanyeni kweli kama nzoni wa mjikazono kwani.
Uliza vipi mambo masela.
Mchezo muziki kama kweli mko fiti. Kampala mambo vipi, Nairobi mambo vipi, mkisikia muziki na budi kusheki, mbugi mudensi musheki, tuno piano kama snake black black yard mambo vipi, kiza star mambo vipi, ina haja kushangaa kula kitu kisha tambaa, mamwala metagaa kila kona ya mtaa, unakwisha ukizubaa. Bela mambo vipi, wachizo ngojela ni vipi, kata huku urayani kuna hatu anakosea, zema vyo vya utuba mundo vina vwate tea, yeah, ule utishi hapi.
Nauliza vipi mambo, masela vipi mambo,
mambo vipi, kama vipi tuonane highway na itipaki, alafu misosi tukale American chips. Watu wangu wa Kigamboni mambo vipi, watu wangu wa Magogoni mambo vipi, inakuja nishakodisha pantoni, tunaenda kujirusha huko kwenu. Watu wangu wa Mwenge mambo vipi, watu wangu wa Temeke mambo vipi, usipoteke na wala usiku msiweke, muda umekwenda zimebaki siku chache. Watu wangu wa Ilala mambo vipi, watu wangu wa Tabata mambo vipi, mwana vipi, nchizwe msipad, niko fiti, niko fiti, na bad na komana muziki.